Yo, for real, man, you already know, man. Kona mambo kibao, watch as he talking. Kona mambo kibao, watch as he talking. Watch as he talking. Nikona feelings kibao, watch as he talking. For real, watch as he talking.
Big shout out to Vince on the beat, by the way.
I am the voice of the people, kila nasema na tema. Life haina cheat code, kunia kila unmedema. Bro nasema titu trouser ya jela, nikamsho haktu, hiyo matembaya tema. Mbele ya kuchiko mini liekelea keja. Last time ilikuwa wongo wameniekelea tena. To be honest, nyati wangi masanda. Wa Kenya wamechoka, fuck dere na makanga. Siwezi cooperate na macorporates. Wanashindwa nina operate aje of late. Mother aniombe, rende ini protect. Usiset kila ndom heta neza kuwa na kuset. Yeah type shit. Cock mingi nkana shindana na Pepsi. Sidai Bolt Z. Juni ngumu sana trackiwa kwa Matt G. Nilipigwa cuffs G before nidunge cufflings. Nilipatana nae VVIP. Nikam show I wanna treat you like Bibi and me. Come home I wanna eat you like Idi and me. Cancel plan zako usitumia kill. Dem ratchet, malaya in brackets. Mwache ya kikusho ako allergic to latex. Usitoke bwana atakiwa na demu angapi. Mwache juni mlezi na naleta ga nothing. I do it for my family, you can't even confirm G. Nimebeba 5 keys ndani ya Toyota Camry. Utawikaje skade, tukiwa in public. Unakuanga mere jo, omera idwanyre. Ata wanchukie kama Sudi. To win Oscar very soon, G. Min Mandela sungri. Kani heta Sudi. Tutaongeza chumvi. How I was assume he.
Yeah, for real, man. You already know, man. For real.
Kona mambo kibao.
Acha zi talking.
Kona mambo kibao.
Acha zi talking.
Acha zi talking.
I'm a big G. Missy draw bubble gums. Scavenicious. Na Vince bango drums. Mr. Tatu bado, you can't read between the lines. What do you mean? Nilikuwa star. Hata before, we jua nilikuwa 18 na madame 24. Real ones, hakuna loyalty test ka Pluto wakitry. They shall lean, come to your Ruto. Hadi Yesu apandisho kwa msalaba ndo utamini. Sai swara ikikamu nimejipanga na magiri. Stove ni moto kutoka juzi, unasema sipiki. My time nona mkipiga na intentionally sishiki. Koti koko bar, king ako na kesi na kings. Rarely sleep, niko macho chasing my dreams. I'm leading the orchestra, watch me turn my back. Sema kuiva, na wakaka watu wanawasha kuiva. Sema kuiva, na nasakwa na madiva. Jinga umechizi nini? You damn right. 300 rounds na leta buzz kwa gunfight. Men na dogs nilishowa hivyo na mapaka. Tizedu nita Benjamins, vile na makapa. Haitai fanyika kauda kupatia salasia. Naweza manage mita, kanili manage salasa. Atakama they don't say tuwa niliwa leta. I'm the father to those children kwa both niliwa beba. And that's true, see I was broke like you. Now beat, hiko hali maututi. Anataka kusikia utamu ya usta, pana sikupi. I'm kuniomba time nilikuwa shaggy ka Scooby. Debate online, tell them mini toa isikuti. Brains galore, mfuko gikoyo na mumbi. Close the door, unataka kutolewa chupi. Nilikuwa chupri chupri, sai shugli shugli. Economy na tupiga ndole kila siku na hado. Saizo rao na hustler kwa kwa bed wana kadul. I still rule up, usingoje democracy. Tunacheza kika Samuel, Buddha tumbocracy. Na kila bishop, chuma kipangas. Nili clean up kama syrup, ningekuwa behind bars. Usitone na masuti, tulishika daga. Time TV, ilikuanga na mahaga. Acha zitoke.
Kona mambo kibao,
acha zitoke.
Kona mambo kibao,
acha zitoke. Acha zitoke. Acha zitoke.
Kona mambo kibao,
acha zitoke.
Kona mambo kibao,
acha zitoke.
Acha zitoke.
Big shout out to Vince on the beat, by the way.